yamde joyi min taji sappo e joyi ɗon ko wittori kibaruji moon e fulfilde komin Omar Hamma janganta o. E nder koye kibaruji meɗen suudu ha juindu filla kokkol habaruji no tawa illu e kenga gollidol jungo e jungo yahde leyɗe bandiraɓe. Sigila kaɗol piilaki dabbaji nder gallure Ñamey fuɗɗama illu kengal Lasara. Fedde joom'en lekkoliji joɓanteɗi to jangoyte ko talki heɓɓedde golle koƴƴi aadi far lekkoliɓe mawɓe ɓe gomnanti hokkata ɗum. Yewtere meɗen pindinon hande haltanana dow filla jimi algeyta nder wuro Mayne Sorowa. Kodi jam hirti emon yerno kalirnomi ɗo enda e nder koye kibaruji meɗen hande subaka o woni ko hawride ɗiɗaɓere gaɗande dow ko yawi ko suudu to depiteɓe cawirta witendo assemblé national ko duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeɗɗi yeyi timmoyto enda nder caka jeɗɗije ɗiɗi ko ɓe ganno golleji maɓɓe ɓe jeyi ɗo enda ɓe moƴƴintinoyi laabi mane ɓe koƴƴi ɗo enda laabi laamu kaloji ɗo enda dow filla hana ko darta basal karanzia ley leydi meɗen Niger yaade moƴƴintiggol ɗo enda far filla gollirde kiite suudu assemblé nder hoorejo nder haala maɓɓe ni hoorejo suudu assemblé mbiyeteɗo Useini Tini o miccintini ɗo enda nimɓe politique mawɓe koƴa e dow taykaki dow filla ɗo enda hana ko darta cuɓaki noni nani ko bandiraɓe amin ɓe télévision labari kokkimin o haala.
Bakoni minen boɗɗi e sigilaji cuɓaki mawɗi, amma wakkati yoni ko mi wattata daane yaago he ɓiɓɓe siyasa mawɓe ɓe leydi men Niger di ɓe gadda giɗe maɓɓe no watta ko sigilaji cuɓaki leydi men laato lobbi nder leyɗe duniyaru. Gam min sifi woɓɓe ekkito e meɗen himɓe fuu ɓe fis cuɓaki ƴewata tawe ɓe darakina dow laabi démocratie gam jehol yeeso heɓi. Gaɗaniɗo ɓe teddina kulle fuu ko suudu hawdinu e laabi séri'a leydi men ndi joɗɗini. Min keɓi laawol ko wonƴitinta laabi séri'a suudu sawara.
Les modifications qui s'imposent.
Suudu hawjindu filla kokkol habaruji witendu CSC no tawda illu kengan ɗo endan hawride joɗa kalde e mbatta haalaji dow filla gollidol jungo e jungo nder leydi Niger. Mana hawride nde dow woni ɗum woni ana dow filla pelle kawjiɗe ɗo enda mana mbiyen jingonoji hokkoɓe habaru yaade suudu habaru ndu e cuuɗi habaru e gollidoɓe e cuuɗi habaru ɗi tawa keɓi andal ko leyɗe bandiraɓe ɗe to misali koƴƴel leydi Bene saabe leydi Togo kay illujon yaadu yeeso waɗi nder majjum. Kettine nane mbiyeteɗo Ismail Salaw kaalodo inde fedde CSC nde ko wi
la co-régulation des médias
gollidol jungo der jungo e fedde hawjine e filla hokkol habaru no talkuri kiite leydi men hokkiri laawol nogay e joyi lewru novembre hitaande duuɓi ujunaaji ɗiɗi e sappo. Suudu hawjinu e hokkol habaru min gollidan gam min sowa bawɗe amin, min gollida farfi hokkol habaruji laɓɓi kokkol majji nder laabi gasuɗi e dartinde laabi lobbi dow tefol majji e laabi lobbi bi joɗɗinte far hokkol habaru yaago e wonɓeno domi habaruji ɗi. Gaɗaniɗo yolbinango hokkoɓe habaruji
sembintini.
Noni fande mbiye sukaɓe ummatore joom'en campaniji ɓe leydi Niger no tawda ɗo enda gaɗi hawride mawde hano ko garta ɗo enda ɗum woni ko mbiten ɗo enda Niger Rising. Ɗum ɗo ɗum woni e koɓe mbita ɗo enda ele haala maɓɓe hano jemma danejo noni denne handen ɓe ciini wadde hiiro mango to enda to wiite place montey mo gallu Ñamey de ɗum woni mana hawride nde. Nani ko biyeteɗo mammantanimo ardiɗo kawral ngal wi bandimi biyeteɗo Rukyatu Abdourahmane.
Niger Rising c'est déjà un terme anglophone.
Niger wodi ko hollata duniyaru fu Niger no waawa wadde har ummatore kulle kewɗe kulle ɗiɗi no arande ni jeytaki campagne cuuɗi callali ko halta dow ko waɗi fuule Niger. Ɗiɗaɓel ɓe gatta ley laɓal ummatore watta tawa ɓe kolli golleji maɓɓe hantirde fijo ngo himɓe wara ɓen fuu no kawrita jima jimol leydi fa tati lewru utto onnanaa tufa kolla jiɗi leydi ko woni hakkunde himɓe fu fuu Niger ni kawti. Den ne mine ummatore min gattana ley hemre fuu chapanɗe nayi e joyi no min mbawa waddi mballaka amin le leydi.
Sigila nyame nyala hautade emballaga horebe gallure nyamebe kenga be putti gollal ano kadol dabbaji do enda der jilaki del gallure nyame kenga la saram yere dunino horejo fedde sigila nyame nyala on haliri mana majun kawon hebat de gallu nyame tawe wadi alama lobbo Moktar Mahmudu o woni ardido sigila nyame nyala nani ko halido filla dum bandimi biyetet Habibu Garba yewtide makko.
Des animaux errants
bisagi no pilo der gallu nyame huune non ko handa dum wadi min joddini lawol kesol ko ewtinto do bisaji potai no pilo fu wate der furiye ko handem dum fuddi wakati fu gollo de min joddini no wonno ewtino do fi joddina do gan gallu nyame noto indemu do lawol joddinangol gol min gadam bawde amin fu gan dum gollide der gallu nyame nebi ko himbe no domi nyalane de no watta ko nyamay laato nyala kala do o sayde kulle de gollidama
discipline ya aussi l'ordre
nani bi en fuddan dungo der departement mo tanoto hadai bonondaji kewdi wadi so do miccito du der lewru je wittindu du diele tobele dudde wadi der nokkuje kewde der tom fawadi bonondaji dabba fawari dabbaji kewdi kambe gauri e waddi kasin do enda ko biten kulle nyamoje do enda gauri ko hadi do enda gauri ndi yehira no wodire bande min bi etedo Mahmudu Bubakar Yaro nani ko hali do majum wakati yottidino e hore dungu hikkango fodiri na wodiri dina ko rawani dum bako ngusekai wadde bonondaji kettino ardido Sarus kawjido durgol biteedo Elhaji Bashiru Musa.
Generalement les éleveurs
kile kewde bisaji jarata kena to beli maudi dum be ketta ko bisagi din nafuri idi keba hudo illa ko rawani ton to ko maudo gada do ko waddi bononda no wada bisaji keme nay e chapande joyi batudi ul sapo ego o ko mali
11 pui traditionnel
gilki koy bonnata gauri hadir gauri ndi yahira no wodire fahande Elhaji Bashiru Musa hali do macho
damnata kamuda
dungugun gilki kannati der geseje der wuro lelelewa he tanut hune fuko bonnata awitirdi fu nati der geseje
samisu abana
hembe saruse kaljido filla demal be do ko yawi njeyi no kuje to ko bonnata gauri don tawa faabe kabe be balla lawali Bukari horejo Sarusi kawjido filla demal nani ko hali labi ko jaji do majum
sulu peji de kornaka
farko je wata bonnere domi lode kan hebinte diyam gana ho watte dumo hage kandu watte der lode den den ufi der gesegi jamma deni domi in gari to ni inangirti fargirdi ido awa tirdi kewdi kan memi
instruction sans attaqui
drop remobe no ela Allah tabe o sadorma wartani dun enda hunde jeggito kawrital pelle jinganojbe gollobe leydi Niger puddi gollal didi yade no gay leur utti dun do gam dun do gan nangondirde Allah e noddude bibbe leydi Niger fu burto kokka do enda jiyam yade nyawbe be ngala yibbe dambe nani ko saibu tankar secrétaire général mo fedde wietene ISPT hali kanko du woni ardido fedde ITND ko bandi min Mutari Muhammad Waddi.
Nous avons lancé un appel
min gatti dane gansabi wallo dirde wonde chaka himbe idi yade jetati lewru uttudu mo gonde der mu gollobe leydi Niger gara hokka idiam toddon hokketi o der gallu nyemay reede leydi men difu kokkal idiam dun ni woni mo yere mawne de neddo wawta wadani bandum der gurnam walliton jokkol en danno chaka bibbe leydi no ayare tata erye taw del talkuru kite leydi men de lamu jaman je tab haliri neddo gorudo jam funo wawi hokkudo iyam mo woway hokkude dubi sapo je tati yade chapande jeego bowdo hokkudo do kando dubi sapo e je tati yago chapande jeego o e jo
50 pour les anciens donneurs.
Fedde witene Young African Leader hautade denda e fedde sukabe ummatore wonɓe no jingana gam jaaya e ladde ardake ɗo enda sigila golleji kewɗi to enda nder zender e miria. Ɗum ɗo caggal balɗe tati koɓe ganno ɗo enda golleji ɓe kumpintini sukaɓe ummatore buwol yaade ɗo enda ɗum woni naroyde laamorde to enda laamiɗo zender yaade mo miria. Bandimi biyeteɗo Ali Keita no tawa ton yewtide e biyeteɗo Aissa Maki horejo nde fedde.
On est venu de Niamey pour apporter notre contribution.
Mi wana Niamey famin gadda ballaka ami leleedi Niger har guddi city. O ƴewata woɓe golle muɗum en e liidde leedi muɗum. Min ƴewana région Muzender himɓe ummatore ko watta dimma capanɗe jeego famin gollida tana balɗe tati le wuro ngo. Min bitto min jaha miriya. Tondu min ada himɓe dimma ko watta capanɗe jeego. Min gollida fa wuro miriya laaɓa e fa yaadu yeeso waɗa ley wuro miriya
d'apporter leur plus par rapport au développement de leur commune.
Fedde joom en lekkoliji to janngete ko talkuru golle tewteɗo endam no koƴƴi aadi e wiide ɗo endam ɓe njaɓta kasim janngooɓe ɓe gomnanti hokkata talkuru mburto janngo a yaasi ngari jannga nder nokkuuje maɓɓe. Ɗum du rafi narral noon ko laati tiya tawa ɗo endan to fedde to lokkoliɓe ɓe garta koƴƴe jobdi muɗum to wiite ɗo enda ANAB. Ɗum ɗo e rafi jobgu duuɓi ɗiɗi ko hani lokkoliɓe ɓe joɓane. Elasi Yahaya Amadou horejo fedde maɓɓe nani ko halani bandimin Moussa Hassan dow filla aadidi.
L'ANAB est notre partenaire.
Waɗi duuɓi komin goni minen gollida he ANAB. Onon andi satara maɓɓe goodi farsarusi to jobdi din cuwata. Min jehi min ƴamoyi ɓe kokkamin ɗerol to dimma sukaɓe hanuɓe hooƴe far janngirɗe fuu ngam min keɓa min jaara talki amin banque. Min keɓani ba seɗɗa ngaɗa jeɗɗiije ɗiɗi ɓe mbimin kawjiiɗo e fonditol fii moƴƴinol talki sukaaɓe ɓe hantawi hano golle mum. Ɗum waɗi minen dow min cini darnugo kooƴol sukaaɓe ɓe gomnati hooƴi teddirka mum. Minen goodi jobdi jomiini illa ko duuɓi ujunnaaji ɗiɗi e sappo e jeego'o faa tukka hittaande duuɓi ujunnaaji ɗiɗi e sappo e jeetati. Ndey banndiraaɓe amin gomɓe dow jonde gomnati ɓen ɗon tokkata gomnati on jobdi jomini di hitaane duuɓi ɗiɗi e sappo e jeego'o e ɗi duuɓi ɗiɗi e sappo e jeɗɗi kamɓe do woni wala teddirka
mawɗo.
Noon ni yewtere meɗen pindino haltana dow filla Algeita. Eɗen andi du Algeita hunde noon ko tawa le gollitirɗi jimi fina tawa nder région Manga. Ngol jimol du illu duuɓi ujunere e capanɗe jeegom e jeegom e go'o fuɗɗa to enda nder laamorde Maynesoroa. Yeruno ardiɗo filla fina tawa mo département Maynesoroa on biyeteɗo Aboubacar Malam Moussa Halim o wi hunde noon ko laati rese ɗo enda miccintine nimɓe gam Algeita hunde noon ko haani waɗe ɗo yaade duuɓi garoji. Nde munno jimol piiɗe Algeita wona mo hennon fuu waɗantengol say ni laamiiɗo kamɓe ɓii laamu ɗum fiyante. Deni a ƴuway e laamu du a wala laawol fuufaneede Algeita. Iɗi fuufe wakkati nde ƴuwoyɓe konu ngarti keɓi njaalake. Iɗi fuufe yeeso laamorde laamiiɗo o. Hannde ɗum wala ɗon ngam fuufol Algeita wala no waɗire ley laawol andanongol ndemmu ngol. Ndaɗo woodi ceede fuuna a fuufane Algeitaji. Woodi du jimi puufol Algeita iri ɗiɗi woodi heese heese kamɓe ko feere feere ɗum. Jimi puufol Algeita ɗum yimata kenana heese heese womire a hakkillo fukkingo ko mbiita e haala maɓɓe lenio lenio daniya danio koyngal gootal yeeso koyngal gootal gaɗa kam woni e haala maɓɓe en njaha en njaha. Nder région to Algeita ɓuri fuufeede kam woni nder laamorde Mayni Sorowa ngam ɗuuɗal puufo Algeita ɓen fuu setima ganga gaɗɗo inde ley puufal Algeita kam ekkiti ɗum en. Woɗi du neɗɗo noon anndaɗo far puufal Algeita. Ɗum waɗi ko njiɗon e natirda diifa on ji'an natal neɗɗo waɗa no waɗɗi puccu to kanko no ngam miccintinde nimɓe o wakkatino makko ko o tawa e ngurdam. Ley wuro Maynesorowa min godanana nimɓe puufoɓe Algeitaji tato. Goto no wi'e satima ganga mo laamiɗon ardini yeeso e miñiɗum e biiteɗo Mamman. Onɗo duno neɗɗo larɗuɗo Allah e bononda loore ko heɓi. Nde ɗiɗo ɓe to wala hen fuu o biiteɗo Mamman noddete wara fuufa Algeita.
Généralement on fait appel à lui.
Ɗo won to kibaruuji meeɗe fulfulde tili kirten to janhirte.